is the real angel. Oh na 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 na.
Bang bang crazy stuff, yo.
DJ Kevlar 6 Clue.
Ricky Davey, I am, and your boy Kebless. Oh, you have to wake so hard. Pakunika komudio pa tebo. Walidingo kubombesha we mayo. Unangani tabulisha yo mayo. You have to wake so hard. Pakunika komudio pa tebo. Walidingo kubombesha we tata. Unangani tabulisha yo tata. So you have to wake, wake, wake.
Wait.